Panda every day after job when I get paid, hustle Monday till Saturday. Loko ni rapa twanga kuna bank bangwani se ni va ni tseketsela va ri yang vise xi endla yini but na swi tiva ku ni ya kwi la ni ku lava ku ni ta ze ni fika hambi swi tika ni nge ze ni jika vusiwana swo boha ni byi vika loko va pfala na pfuletela tsolwa hansi ni tikhongelela ni famba na xikwembu hahlenge hoze yang vise swi nkarhi wa kona nkarhi na nkarhi swi teja kwanyi valali va nyangiseka loko va ni vona khale kha ni phanda ni hume tibonya ni dlaya vusiwana ni khomega time is now ni lava mali loko ni phanda ni simiwa mabaru whatever you do of throats off loko u papa ni switcha off I'm going high till I reach on top. Anything I do it for money. With me, just take a long ride in a Mali. No fun and no fuck, I need to shot. Then I'm gonna never not plan. Without money, feel handsome. Cause then it's a man's arm.
Siga grongo melanfu, fama panda. Asi kona shama alanda goita panza. Ami yo panza unga inaki fama hanza. Skoma shashem fana kichisita hanza.